Keep the music. Hey, yo, yo, yo.
Marco. Sorry, man. Yeah. Kashiri kako bingo, yeah. Ujua kutu mingo, yeah. Odari wa mitindo, yeah. Hanagama ringo, yeah. Kukute nitakwenda nae, akapela nitaimba nae. Hawataki nyo nyimbo ipendae, mindo baba na yeye mamae. Hata nikimkosa kidogo, nikiwa mbali nae kidogo. Kama pochi mindo bekia nae, kangangana kama ruba nae. Midereva kama utingo nae, wanasema siachani nae. Kama pochi mindo bekia nae, kangangana kama ruba nae. Midereva kama utingo nae, wanasema siachani nae.
Bebo meri washa, washa. Minasema meri washa, washa.
Mweza komoyo sa ukamata, erufi zote apakabe. Nateleza kwa koprupa kamata, na izo foko zako ye miarade. Kiporo sikifanye kikachacha, kasoro na misija kamirika. Nipolindo na kesha, sina ta pressure. Duwa na sara kuomba Mungu wapoke. Wala sina mashaka, Mola kitaka. Paso tupenda waache waone donge. Kama pot mindo pega nae, kangangana kama ruba nae. Midereva kama utingo nae, wanasema siachani nae. Na kama pot mindo pega nae, kangangana kama ruba nae. Midereva kama utingo nae, wanasema siachani nae.
Yo, yo. Bebo mini washa, washa. Mina simo mini washa, washa. Bebo mini washa.